Ndikulandireni omvera kose kose kumene tiri. Mwaswera bwanji, muli bwanji, mwazuka bwanji, mzina la Khristu Yesu. Ndi nthawi yoti tigawane mawu a Mulungu. Nthawi ino mzina la Khristu Yesu. Mosataya nthawi ulemu ndibatamando zipite ku mpando wa chifumu, mpando wa chifundo, mpando wa ulemelero amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu okha amakhalapo mudzina la Khristu Yesu. Komanso abale ndi alongo konse konse komwe tili mudzina la Khristu Yesu. Mosataya nthawi tipite mawu ngatenga buku la Exodus. Exodus chapter 14. Yeah, 14th chapter. Then I'll read from verse 23rd. I'll see where I'll stop. The Bible says, ndi buku la chizungu, ndiye ndiwerenga mchizungu koma polalika ndipanga mchichewa. Pa verse 23 akunena kuti, the Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. Verse 24. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. 25. He jammed the wheels of their chariots so that they had difficulty driving. And the Egyptians said, let's get away from Israel. The Lord is fighting for them against Egypt. Verse 26. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen. Verse 27. Moses stretched out his hand over the sea, and at the daybreak, the sea went back to its position or its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. The water overflowed back and covered the chariots and horsemen. The entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into sea, not one of them survived. Father, bless the reading in the name of Jesus Christ, my God, I pray. Amen. I know abale ndi alongo molingana ndi kuwerenga kwa mawu awa ndayambira pa Exodus chapter 14 ndayambira pa verse 23 mpaka na pa verse la 28. Tiona pamuto nina kuti kwa omwe asangidwa ndi Mulungu amatetezedwa ndi Mulungu. Them that are chosen by God are defended by God in the name of Jesus Christ. Ndiye abale ndi alongo mumene tikuziwira kuti ana a Israeli anali pa ulendo wawo kuchoka mziko la ukapolo kupita ku ziko la lonjezano lomwe linali Kenani. They were on their journey going to Kenani from the land of slavery, that was Egypt. But we know that the Egyptians were following them. They didn't want them to leave their country because they knew that if these people are gone, who is going to do the work for us. Jua chake anali kuwasatira kuti awangati apita. Ndi ndani azagwira ntchito iyi. Chifukwa anali kugwira ndi ana a Israeli. Mumene iwe ndi ine, Satana. Mulungu akati chosa mumanja mwa Satana amadankhawa kuti kodi ntchito iyi yoipa azagwira ndi ndani. Who shall work this job of wickedness if this person is God? Hallelujah. Osaiwara topic kunena kuti kwa omwe ndi osankhika ndi Mulungu amatetezedwa ndi Mulungu. Them that are chosen by God, they are defended by God. Hallelujah. Ndiye anali kuwasatira ana Israeli. Cholinga chawo chinali kuti anthu aja awabwezere mziko lawo. Koma Mulungu sanafune kuti zicha zichitike kuzera mwa Moses. The Egyptians could pursue these Israelites. They wanted them to get back to their land. But God didn't allow them to go back. Because his aim or his intention was for the Israelites to possess the land of milk and honey, the spacious land. Akalowe muziko lalonjezano. Chikakhale chorowa chawo. Koma anafika panyanja. Hallelujah. Hakuti anafika panyanja kunalibe koti apite. When they reached at the Red Sea, they had no place to go. They start murmuring to Moses. Moses, look now. We are going to die. Chifukwa mumbali munali mapiri. Kusogolo kunali nyanja. Kumbuyo kwao kunali adani akuwasatira. What can you do? You remain speechless. Uzapanga chani mbali. Uzapanga chani Mulungu. Koma Mulungu anati iwe Moses usandiririre ine. Moses, don't cry to me. Just go ahead. Uwauze au azipita chisogolo. Anati uli ndi ndodo. Tambasura zanja. May you stretch your hand upon the waters, so that it may give you the way. Tambasura mkono wako pamazi kuti upeleke chani njira inu mudusi. Koma kuti ana Israeli anadusa pouma pakuti mazi aja anagawikana ndi kupanga zipilala ziwiri. The waters could divide into two pillars. Hallelujah, Jesus. And the Israelites could cross upon the dry ground. Ndipo sirikali ya ku Egypt akuti nafeso tilowe nawo mazi, nafeso tilowe. We are sure that we overcome them. Tilowe mumazi tikawagonjesa. Koma wakunena kuti Mulungu anauza Moses kuti tambasuraso zanja lako ndi ndodo yako pamazi. Akuti iwo pomwe anali pakati kati panya. When they reached the midst of the sea, Jesus could cause confusion upon their chariot's wheels. Hallelujah, Jesus. Anaika chisokonezo kumatara ya magareta awo. Pomwe anafuna kuthawa. Hakuti Mulungu anati Moses tabwezesa ndodo yako pamazi. Ndiko akuti anawasesa onse ndi mazi. Why Yesu anapanga zimenezi? He would know that these the Israelites are the chosen one. I have to defend them. Israeli ndi osankhika abantima panga. Ndimayenera kuwateteza kuimira mbali yawo. Koma a Egypt yawo, ma Egyptians ndi adani anga. That's why anawasesa ndi chani ndi mazi. Ndumene iwe ndi ine. Ngati we are not chosen in his kingdom of heaven, we have to forget about his defense. Ngati sinife osankhika mufumu wake wakumwamba, tiwaleko kuti iye azaima mbali yathu, azatiimirako iye. Chifukwa chani? Akuti iye maso ake ali pa ana ake. Hallelujah. That's why Yesu anawapanga defender. Ndumene moyo waiwe ndine uli pomwe ena akulila. Hey, zindu zavuta. While others are complaining, you are explaining. Hallelujah. You are explaining. Chifukwa ndiwe wosankhika wa Mulungu. Lola Yesu akhale mbali yako mbali. Lola Yesu akhale mbali yako Mulungu. Ngati Mulungu ali mbali yako, asaonesesa kuti akukuteteza. That's why he said, I will not allow your foot to slip. You will not allow you, my sister, to be embarrassed by the enemies. You shut up their mouths. Hallelujah. Sazalo la kuti pazi lako litereleke. Ani sazalo la kuti uyaluke. Why? Akuziwa kuti kuyaluka kwa iwe. Ndiye kuti Mulungu so wayaluka chifu kwa Mulungu alima iwe. You are standing on behalf of him. Here on earth as an ambassador. Uma muimirirapo iye Mulungu paziko la pasi kukhala ngati kazembe wake. Ndiye akalola kuti iwe uyaluke, meaning aziyarusaika. That's why Mose kuti mwana wanga asayaruke. Sitepe yake ndiziso golela. Let me guide his steps so that he may not slip. Hallelujah, Jesus. Habale ndi alongo, Yesu ndi wabwino, ngati alimbali yako. Koma ama kala woipa, ngati ndi ndani wako. That's why Satana, ama mwona Yesu kuti ndoipa. Why? Jesus is taking Jesus, devil is taking Jesus as a bad spirit. Why? Devil is the enemy of Jesus. So whoever is an enemy of God, you will not enjoy God. Ana zile anali kunjoya njani Mulungu wawo chifukwa chani? They were chosen by God. Let God be by your side. Kwa Mulungu ukhale ulemerero. Amen and amen.